abayizi 20 abasoma ebya science ne technology mu university ez'enjawulo be bewangulidde twerigenda okubayambako okufuna obukugu obwetaagisa mu misomo gyabwe. Banetuli bawangudde livudde mu kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel yatandika enteekateeka eyatuumibwa Airtel Africa Technology Foundation eruubirira okubayambako naddala abayizi abasomye ebya science mu mawanga ga Africa okutuuka ku birooto byabwe. Bano oluvannyuma lw'okuyita mu kasengejja Airtel egenda kubaweerera okutuusa lwe banaamaliriza emisomo gyabwe. Aba Airtel era bano babawadde ebyuma ebikalimagezi ebituukana n'enjigiriza ey'omulembe guno. Abayizi be bamu kampuni ya Fireworks Advertising Uganda okuyita mu mukago gw'erina ne Airtel ebawadde check ya bukadde 10 zibayambeko okugula kalonda yenna gwe bakozesa mu kusoma. Akulira abakozi mu kampuni ya Airtel Flavia Lwanga ategeezezza baasalawo okutandika kaweefube ono n'ekigendererwa eky'okulaba ng'abayizi mu matendekero aga waggulu bafuna obukugu obutuukiridde mu bintu bye basoma.
Twagenda ne tunoonya abaana kubanga waliwo ssente zatuweebwa okufuba okulaba nti kitumbula omutindo gw'ebyokuyiga mu Uganda naddala ebikwatagana ne science technology. Kakati ne tunoonyayo abaana tetukimanyi nti mu Uganda tulina abaana abalina obwongo bangi naye ekizibu baani aba bakutteko kati Airtel n'esalawo nejja n'enoonya abaana twasobola okufuna abaana 2 abaana bano nga bagenda kusoma era Airtel ng'egenda basomesa okusoma mu university kati abaana bano tugenda balabirira paka lwe banaamala emisomo gyabwe gino era tetujja kukoma ku bya school fees oyo naye tugenda kutubawadde neki ne obu ma bukalimagezi basobola okukola ki.